Senegal jamana na jamana kuntigi Bassirou Faye fanga sigi ministri mugani duru kono muso nani tumbe ola jamana kankoro sigi duru fana bala sabeni kono jamana kuntigi ni fanga nyamoko pastefka politiki to nyamodo do toko fana bola munu tumbe kele nyefe san laba nununa ni fanga koroi fanga nyamoko Ousmane Sonko kafola aye fanga mintani ye fanga ye mimbe bo korolena mimbe sigi da falen do jira mimbe tanu Senegal jamana deunfe aya jira ko aka fanga ka nyeta o fɛn wɛrɛw cɛma denmisɛnu sifinw ni funankɛniw ni musow ka baara ɲɛnamaya musakaw kɛlɛli tilenninya ni adamadenya ka jɔsɛriya lakanani sɔrɔko yɛrɛmahɔrɔya ani lakana sabatili